This is an MUT Radio podcast.
Sizongena kuyo ke topic yethu yanamhlanje. Table lethu lokuyo ke indaba yokugcina ubudlelwano noma kugcina a character of Christ. Noma ngabe ke uNkulunkulu sekubusisile noma ngabe uNkulunkulu sekutshalile kuya noma iziphi indawo la ekutshale khona mhlawumbe sine impact wrong kodwa ke wena uzigcina kanjani uzibamba kanjani ukuthiwa ukubopha inkalo ngeqiniso uzibopha kanjani ke inkalo ngeqiniso nasesimene la khona ke ngekho zokujaja noma ke engekho zoluke kukhumbuzisa ukuthi wena umzalwane kodwa sekufuna ukuthi ke manje kubonakalisa ukuthi ke indeed wamkela kahle wahlulwa izwi likaNkulunkulu wenze njani ke mengabe ke umuntu omusha ufike eVarsity uthole nesifasi ujabule babona uRomza bekwenza konke kodwa ke wena unesifundiso sika Christo wena uyawazi umthetho futhi ka Christo mase sifika ke ivunguvungu ke umisa kanjani ke sinaye ke la uPastor Ndwando ehambile indlela ye salvation obonile futhi ke osenakho ukuthi unguma kahle kahle noma ngabe upastor ungupastor kubalaleli kodwa kumina ke unguma ungupastor futhi kubazalwane kumina unguma ngenxa ke ye role ayidlalayo empilweni yami ngikhona la emsakazweni noma ke ngingekho la emsakazweni angimamkele ngimbingelele
ngiphinde ngibingelele kubalaleli ngiyabonga kakhulu nobohle
Hallelujah.
Welihle igama lomfelo wethu Christu Jesu.
Yes, ma'am.
Wayikhuluma ke indaba enkulu yokuthi wenza njani uma ususesixukwini umzalwane.
Yes.
Impendulo nje ikulelizwe kade silfunda iChronicles esibili uchapter 6 verse 32 kuya ku 35.
Yes.
Indlu yakho Jehova iyakuba indlu yakho.
Okay.
No matter where you are.
Okay.
Indlu nje kaNkuluNkulu iyindlu kaNkuluNkulu.
Mhm.
Umthetho kaNkuluNkulu umthetho kaNkuluNkulu.
Yes.
Ngiyabonga ngoba ngitheme ngithandaza for a message uNkuluNkulu angibuyisela kwi Old Covenant.
Okay.
Wangibuyisela kwi Old Testament lencwadi yesChronic.
Okay. Yeah.
Ukuthi lemthetho kaNkuluNkulu ayishintshi.
Mhm.
Into eyenzakalayo uNkulunkulu ubeseza ngegrace empilweni zethu ngoJesu.
Mhm.
Sase sithola iNew Covenant.
Okay.
Sathola iNew Testament.
Yes.
Ngifuna ukuthini ke ngalokho nobuhle. Kunomuntu othi angikho enkonzweni.
Okay.
So ngizokwenza noma kanjani ngoba ngikho enkonzweni.
Yeah.
Kunomuntu othi angikho phambi kabazalwane. Angikho phambi komfundisi wami, angikho phambi kwabazali.
Yes.
Usakhuluma nje indaba yabafundi inzima kakhulu leyo nto ngoba ngibe umfundi nami la eMUT.
Yeah.
Ehhe singama 2000 thina si millennium kulesi sikhungo sethu.
Yes.
Yingakho noma umuntu esenza into ebhedayo kulesi sikhungo sethu ngiya ngithi
aqalanga kanje.
Hayi kuyona ke lena. Siyazike lena.
Yeah.
Yini noma ngabe umfundi usuke ekhaya phela kwi foundation yabazali.
Yeah.
Nemfundiso yabazali ethe umuntu umuntu.
Yes.
Character.
Mhm.
Toqala nje le character yakho. Thina ke sasinalento ekhuleni kwethu kokuthi konke okwenzayo ukwenzela abazali bakho.
Yes.
Ukwenzela ibandla lakho.
Mhm.
Ngabe kubi ukwenzela ibandla lakho, ukwenzela abazali bakho.
Yes.
Ngabe kuhle ukwenzela ibandla lakho ukwenzela abazali bakho ngoba yonke into eyenziwa ingane kuvele kuyobukwa emuva kubazali.
Yeah.
Kwesinye isikhathi uma ubheka intsha ngendlela esiyiyo ngakhona enye icule idakamizweni kwenzeka yonke into nje ongayicabanga.
Yeah.
Umuntu uyayetshela ukuthi umzali owenza lengane yenze kanje. Kanti umzali ufundisile.
Yeah.
Kodwa ingane iphunyukile.
Okay, yes.
Uyabona sisakhula khona iculela lithi ngondlile ngikhulisile kodwa abantwana bangiphunyukile uyabona
elane icula
ngondlile ngikhulisile abantwana bangiphunyukile phela mina ngizalwe eZion phela mina ngithi impande yami nje yaseZion i-faith mission nensindisi umusa kaNkuluNkulu ongithola endleleni kahle kahle wena obuhle ngisayo sokuzalwa esa esa shayisgroup Yilento ke ngikhulumayo kuyasekhaya.
Okay.
Ukuthi ikhaya lakho nabazali bakho abayithandi intembo yenzayo.
Mhm.
Noma ngabe uyenza kude, kodwa mse bezwile bayakhathazeka.
Yeah.
Abanye abazali bazi bagule.
Mm-hmm.
Abanye bazi bashone.
Yes.
Ngenxa yokuthi umntwana wenza izinto ezimbi,
mm-hmm,
ezirong igama labo selilibi.
Yeah.
Yabona ake ngibuyele ku foundation yami. I background yami yalapha eZion inhle kakhulu futhi ngoba ngikhule ngishaya isigubu ngihamba Sunday school.
Okay.
Wayethi kumaZulu umuntu unqena ukuyenkonzweni uma wami athi kulungile phuma ephandle endlini bese yakhiya
igate
yakhiyindlu akhiya umnyango.
Yeah.
Ngenye indlela usuzobuka ukuthi kungisiza ngani ungaye enkonzweni ngoba vele ngizosala ngilambile
ngizodlani
kwakungiphoqa ukuye enkonzweni. Ngenye indlela ifoundation yami yakhiwe.
Yeah.
Yakhiwa umzali, yakhiwa uNkulunkulu.
Shuthi kahle le ndaba yokuthi into itshalwe ngenkani ukhula mhlawumbe nakhona itshalekile ngaphakathi kwena ngoba abanye umuntu ugcina sethi hayi ayifaka kwabazali mina angikho la kuyenze ukuthi umuntu imsebenzele ngempela cause ngibona wena indlela oyiyona ukuthi shuthi bayasebenza lendlela ababenza abathume wabeyenze nyameni kodwa bebekuthandaza futhi at the same time
wena obuhle icharacter yomuntu angithi sikhuluma ngayo.
Yeah.
Usuke nenkani ke lo ethi kwakuyinto yabazali iyangena.
Mm.
Uyabona nje namhlanje ngumfundisi akaze ngicabange ngumfundisi mina.
Mm-hmm.
Futhi ke mina yikhe nenye into engiyaziyo. Uyazi mina ngi stereotype ekolweni.
Mm-hmm.
Ngoba ekhaya siwumndeni nje impela phela ngithe mndeni siwumndeni. Kwenziwa yonke into njengoba sakhuluma noma sikanda nje vele. Kodwa mina ngangitholakala nje enkonzweni.
Mm-hmm.
Uyabona mina ngize ngaqala ukunotice ukuthi ngiyakwazi ukusina sengisina enkonzweni.
Ehhe.
Hayi enkonzweni ke ngiyasina.
Sinele inkosi. Amahlona phela nya. Usinele inkosi.
Hayibo, uphela ngithi uthengidumiseni ngemzimba yenu ningidansele ningisinele.
Yes.
Kodwa ngenxa ukuthi emndenini ngangingemningi, ngangihlala enkonzweni.
Mm.
Ngenxa ukuthi ivangeli lihlohliwe.
Yeah.
Lihlohliwe.
Kusefana ekhaya.
Yes. Ngifuna ukuthi ke umuntu owenza izinto ezirong athi usindisi wathi uyakholwa ekhaya, mase efika eteshari besenze imkhuba yakhe. Hayi ke lokho usukwenza ngamabomu.
Mm.
Wenza ngamabomu. Ungoba yini kahle kahle shintsha umuntu? Cela ukubuza. Yini eshintsha umuntu? Kuthi into ekade ingenziwe ekhaya wena usuyayenza ngoba awukho ekhaya.
Abangani
nokubangani. Hayi bo bangani ababi.
Mm.
Ubungani obubi.
Bonakalisa
ukuyiphatha okuhle.
Yeah.
Lisho njalo izwi lenkosi. Kade esho incekazi iphuma la ukuthi uqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu.
Mm-hmm.
Noma ngabe uhlakaniphe kangaka. Yazi ngeke ngibuke abantu abathi bahlakaniphile. Yazi nobuhle iyamangaza lento ngeke ngashumayela eTexini izolo.
Yes.
Bengibuya kwenye inkonzo.
Mm-hmm.
Ngishunya yezi ngishumayela eTexini ngibona ibehavior yalaba o driver nalabo abasiza.
Mm-hmm.
Sengithi mina kwesinye isikhathi umuntu uyayethu uhlakaniphile. Kanti lento athi uhlakaniphe ngayo izomosha yena. Agcine afe. Umzimba wakhe abanye badla idakamizwa ziyobulala ingaphakathi lakhe.
Mm-hmm.
Just imagine uNkulunkulu kunikezile la lamaphathi ukuthi afunctione umzimba wakho nayo ube kahle.
Mm-hmm.
Kodwa wena udla into ezobulala wena uthi uhlakaniphile.
Isitha.
Isitha yes.
Yes, yes.
Lento iyo ithumba ngisho ingqondo.
Ingqondo
ingafunctione ngisho kahle.
Ungakwazi ukubona ukuthi into isikhali against you.
Yes.
That's the work of the
ungakwazi ukubona ukuthi uSathane lona okwenzisa lento.
Mm-hmm.
Ngifuna ukuthi ke mina bakhona abantu abakhonza kanye ngeviki. Abanye bakhonza on Sunday, abanye bakhonza on Saturday, depends.
Mm-hmm.
Ukuthi ukhonza ngaluphi usuku. Ilokho kathi uyakholwa. No, khona ukhola lokho.
Mm-hmm.
Ukhola khona ngenkonzweni.
Okay.
Khola khona ngendlini yenkonzo.
Yeah.
Ukholwa uNkulunkulu njalo. Iguwe nje uqobo lwakho wazi ukuthi mina ngiyakholwa uNkulunkulu and ibehavior yakho ayibonakala phela nakubantu.
Yeah.
Ukuthi ubehavior kanjani uyazi lento yabangani usakhuluma ngayo umuntu kenza into ewrong enziswa bangani bakhe.
Yeah.
Example khona umuntu ongamfuni omunye nawe usamfuni ngoba akamfuni umngani wakho.
Mm.
Kodwa wazi ukuthi utheni lo muntu akwazi ukuthi wenzeni sekudaleka leyo hatred ngendlela ongayazi siya generator lenzondo umuntu wabantu thothi mhlumba kenze lutho.
Yona ke khona ke kakhulukazi especially kubantu abasha ngiyathanda ukuthi basizakale sakhona uma ukuthi ke esimene esikanjalo mangabe ke umzalwane niyahamba mhlawumbe ke angilingazi nje niyahamba mhlawumbe niba u5 kuthola ukuthi ababili sebexabene nalabo angalabo libaxabene wena njengomwana njengomzalwane ke umkhazimulisa kanjani uJesu ke in such a situation as that wenze njani response yakho
ake ngibuyela nobuhle ukuthi sonke sibezingane angithi khona into oyenza ngomqondo obungane kodwa kumuntu wase tertiary usuke senomqondo phelele lo angithi njobe usasho njena uthothi lento seniyenza nonke kanye kanye yingoba nizingane yabo ingane zase primary nge understand eza se tertiary zehlukanisele phele ukuthi hayi mina ngene la akucace nje ukuthi mina ngene la ufica abantu bayisixuku awuqonda ukuthi kwenziwani na uyangena awazi kwenzi kuzokwenziwani la yilo yilento ke ebhlungu uthola ukuthi umuntu uthunywe ekhaya kwathiwa wozofunda ngoba usuke uthunyiwe kahle kahle uthunyiwe abazali ukuthi wozofunda buyele emuva phela usuphethe lento abakuthume yona usugraduateile angithi uthola ukuthi abanye ke ngesikhathi sokufunda umuntu ushayisanga uya lapho ongaziwa khona noma uphepile noma kanjani agcine sengene engozini yini ushayisanga
akwaziwe ekhaya
akwaziwa kwakuthi uyapi la eyikhungwena angingakhulumi ngeemuthi kuphela institutions nje wonke kunane security kunane ne campus eshow ukuthi you are secured like a home ifula ula ngaphakathi aphuma umuntu adlubulundele uyazi ningozi ngaphandle
uzoficana
ukuthi uzoficana mina ngifundile la iteshart kodwa angazi noma kushuthi angiphelele kahle ngoba ngangilomuntu nje ohamba eyenkonzweni aphinda buye nami phela bengila ku structure sase muti uye enkonzweni nje uye classini uye enkonzweni uyileyo nto nje kwazi kwafika isikhathi sokuhamba ngabuyela ekhaya
mhlawumbe lokho kwenziwa yini ngoba kubonakala ngathi nje awubanga nama challenges awubanga nabangani
abangani bakhona empilweni bayadingeka
okay
umngane nje uyadingeka empilweni ngisho abantu abamina ngihlale ngibatshela ukuthi umngane nje akabe khona kodwa musa uba nomngane omubi
okay
angithi umngane khona la izokusiza khona umngane khona la izokuadvisor khona ezintweni ezinhle ake ngikhulume mengisakhuluma iphuzu lokuthi umuntu uyamdinga umngane like usuke emakhaya isimo sihambi kahle angathi emakhaya ngithi nje isimo sasekhaya emndenini wakhe asihambi kahle financial kodwa umngane wakho mhlumbe uNkulunkulu uthathile ingcebo wayoyibeka lapha kubaba wakhe noma uma wakhe so usuzosizakala kumngane nidla nje kahle izinto ezikline ezingancolisiwe yabona umngane nje uyadingakala empilweni omunye umngane uzokukhuthaza ukuthi ifundane
okay
ukuze ngigraduate abo umngane nje ubalekile yes omunye umngane ngisho senibadala senishadile nixhumane kube kuhle nje kanjalo uyabo ake ngikhulume nobuhle ukuthi ngeyikhathi zethu babe khona abazalwane ngangakasindiswa ngaleso sikhathi nami ngangisathi angithi ngiku interfere ngikhululekile ukukhuluma ngangisathi nje vela sayone uyabona nje la kuma steps sithi vela sayone kodwa khona engayinothisa unobuhle yangihleka
nanishoyelani ukuthi vela sayone ukuthi isign maligqibe zonke inkonzo
no musu kuyifihla sasinalento ukuthi musu kuyifihla ukuthi sayone uphuma ekhaya vatha sayone vela sayone so ke nganginothisa ukuthi laba be-SCO
okay
kwathi mekushado yedwa ngesikhathi engangifunda ngaso mina ngoba khona oshadayo meshada kwagcina sekushada zonke i-tromis kwaba umlando bashada i-tromis ne-hydrogen lokho kuchaza ukuthi kubonakele inkambo yokuthi lo muntu ushada umshado nje ongcwele
okay
nalabo bamisile bangcwele uyabo kwagcina nje sekushadwana bakhona labo bantu labo mebe ngilalele bayangizwa okwagcina sekushadwa nje ngichaza ukuthi ke bantu abasha mina ngiyabathanda kakhulu abantu abasha ngoba kuningi ekufanele ngibafundise khona engikwazi engi-experience-ile ngihanjelwe uma wami emhlabeni ngino 16 years
okay
yabo omunye wenza izinto ezirong athi ngiyintandana athi ngixakekile hayi angeni lapho uthi wenza izinto ezirong ngoba uxakekile angeni ukuthi wenza izinto ezirong ngoba uyintandana nakho sikhona sahlala sahamba ngezwi esilifundisiwe ukuthi intombazane iyahlala ngentombi
yes
uyabona nje intombazane iyahlala ngentombi kuze kube ufike emshadweni
yeah
uyayibona leyo nto mina nje ngahamba umama ngina 16 years kodwa ngashada ngina 21 years uma ucabanga ngangizoshada yini uma kuthi umuntu uma engasenamzali wenza noma kanjani uhambe nje ube yuvanzi
asiyekelele yabe excuses
hayibo ekhaya nje mina ngizalwa yibhinqa kahle kahle kodwa lalithi nje ngo6 noma ngabe usadlala phandle endlini ngaphakathi Ngengibanga le nje ngibona amantombazane up and down emgwaqeni. Up and down abanye kuze kuse. Be dance emgwaqeni be dance uthi umuntu akakwazi ngisho ukusebenza ekhaya ngezandla zakhe. Hayi bo bakithi isikhathi esiphila kuso omunye umuntu a maintain nje i beauty yakhe. Izandla zakhe ayikwazi ukusebenza. Hayi bo. Bese yoshada njalo lo muntu mhlumbe umyathola umusa shade akazi kwanto. Ish. Afika temzini futhi uyahlushwa.
Kuhlazeka abazali.
Hlazeka abazali. Ish. Konke lokho sizokholwa ngoba phela lithi izwi lenkosi nalapha kwizaga ubuze entuthwaneni vilandini. Mhm. Nezandla zomuntu ufanele isebenze nengqondo umuntu afunda phase.
Yeah.
Konke nje kubalance.
Yes, sekuyo ke le ndaba ye interpretable neke uPastor Ndwandwe ezocebisa ke nje abantu abasha of indlela ekudinga ukuthi ke siziphathe ngayo nendlela ke fanele ukholwa eziphela singabantu abakaNkuluNkulu eziphela sizondelela indlela efanele nendlela ke enhle ukuthi bamba izifundiso zabazali bamba isifundiso sezwi lokho thunywe kona akube yikona phela okwenza ungafikeke nayo uqale zakhe indlela noma ke uqambe eyakhe impilo sewusezikhungweni noma ke nje noma ngabe ke ukephi ke sewuphumule esikhungweni mhlawumbe uyasebenza. Make sure ukuthi ke abazali bakho ngelinye ilanga bakhali ngembezi zenjabulo bakhali ngembezi zokubonga uNkulunkulu ngokuphila kwakho konke ke lokusajeni sakho ngokuthi wena nje ugcine iqiniso ugcine ukukholwa right here on MUT Radio Shape and Own It Afuta sasa yena ke unontokozo ngongoma and we'll be back with the Pastor Ndwandwe sizovalelisa ke silethe futhi nezwi elizokumisa ke kusuka nje isonto liqala till the next Sunday esiyaglonage uJesu uyilanga bye unontokozo ngongoma
I'm gonna make it. aye kona pilwe. Awazi chasu popo kude me. Kintele woku mundo sebu jambe. Uwutu kongu jesu na halolo. Tomu na malaye kona pilwe. Hey, hey, hey.
Bazalwane, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, is Bani Som Sagas in Obuhle Vagako. Vaswesi Konagela, Jalong Esondo, as from 10 to 12, Sinje Lord, you are worthy all the praises. The Konagama features, as we can Jessic Jablisanga, no magazine, Vuselanga, Ukonza, P. Laos Niggas, Akonage, Izwi, Ovugangal, and also the birthday wishes, Word of God, with different pastors, interfaith table, where we engage in different topics. And lastly, the word of wisdom with BTG Bethrens. Make sure that you catch us every Sunday, same time, same place.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Jesuilanga by Untagozo Ngongoma. Untagozo Ngongoma. Konalam Sazu Sanamatakulu, MUT Radio, Shape and Own the Future. I'm asking to do anything, I'll be excitement. Guseng tholi invite kodwa ke angizosho ukuthi invite ekanjani kodwa nje invite emnandi phela nje nami nje angisakwazi ukufocusa kahle ngifuna nje kuyibuzisa kahle of a indaba ke yami ne blessing ke namhlanje ke ngaye ke upastor ndwandwe senginikezile ke clue hey abengizomlandela ke manje ukuthi thini ayisho njalo yona isho njalo ngantshela ngathi nama benefits okuba nomzali Ogo Christ. Nawe nje mothola ithuba lapho umthola umzali wakho. umzali enkosini. So ke the word of wisdom liyalandela ke naye ke uPastor Ndwandwe angimamkele emsakazweni NET Interfaith.
Ngiphinde ngibonge emsakazi.
Amen.
Ngiyabonga kakhulu.
Amen.
Hayi sibonge nje ithuba elihle kangaka noNkulunkulu wethu. Sihleli naye. Sinethezekile noThixo.
Yes. Yes.
Hallelujah.
Amen.
Amazwi okuhlakanipha.
Mhm.
uNkulunkulu awanikeza uSolomon ngelinye ilanga.
Yes.
Waseyamlinga uNkulunkulu wathi weSolomon woza.
Mhm.
Cela ukuthandayo.
Yeah.
Angithi uSolomon sifunde ngaye.
Mhm.
Ezwini leNkosi.
Yeah.
uSolomon akacelanga okuningi.
Mm-hmm.
Wathi nje ngicela ukuhlakanipha.
Hlakanipha.
uNkulunkulu wayeseba wona ukuthi kulezi izinto ezingaka abengayicela.
Mhm.
Ezinye ziyuseful kuye.
Yes.
Izinto ezimaterial.
Mhm.
Kodwa uSolomon wathi nje, Nkosi, I need you a wisdom.
A wisdom nenhliziyo elalelayo.
Yes, inhliziyo elalelayo.
Yes.
Kwatholakala ukuthi la kwi wisdom khona konke.
Mhm.
Yabona nje kuyisdom khona izinto ezifihliwe khona.
Yeah.
Ngenye indlela uSolomon ucela umongo ekho.
Yeah.
Hallelujah.
Mm-hmm.
uNkulunkulu waseyabonthi lo muntu ufune into ejulile kanti kulento ejulile there are some things hidden.
Mhm.
So ngisengimnikaza konke ke.
Yes.
Sengivele nje ngiya unpack.
Njenge package nje ngoba vele.
Yes. It's a package.
Yeah. Yeah.
Sengiya unpacka ke manje sengimnika konke.
Yeah.
Mm. Kuningi yeah. nje abanye bayebeze besho bethi nayi kumele ube namakhosikazi amaningi ngoba noSolomon wayenamakhosikazi amaningi. Why wanikeza uNkulunkulu?
Yes.
Because akacelanga amakhosikazi. Abanye phela baya justifya nje athi umuntu ngizobathatha babe u3.
Ehhe.
No, it's not like that.
Hey, baya justifya makhona nje adeshi nje ukuthi uSolomon niyambona ukuthi ke waye namakhosikazi amaningi futhi kodwa noma kunjalo waqhubeka waceba akabanga nalento nje ukuthi ke manje ke wonile waNkulunkulu wambusisa nje athi kumuntu pho manje white nasinqatshela bona so ziningi izindaba zikhulumayo ezifakazela ukuthi indeed bayadinga ukuthi ke nabo babe nawo
waye banike uNkulunkulu akazenzelanga
mhm
waye banike uNkulunkulu Ase njulo nobuhle lapho.
Yes.
Yes, somfakazela nangengcebo ngoba kacelanga ingcebo, kacelanga umnini. Kodwa uNkulunkulu esempha konke.
Mhm.
Yifuna ke siyezwini bazalwane lapha yango Psalm 103. Leli izwi liyangibusisa nje kakhulu. Ngiyangibone ukuthi uDavide wayengacela konke naye.
Yeah.
Kodwa uPsalm 103 uverse 1 to 3.
Mm-hmm.
Uthi praise the Lord oh my soul all my inmost being praise his holy name
mm-hmm.
praise the Lord oh my soul and forget not all his benefits
mm-hmm.
who forgives all your sins and heals all your disease
yeah
uyabona ukuthi ke uDavid ucommand umoya wakhe his soul he commanded his soul
mm-hmm.
uthini bless the Lord
yeah
Oh my soul, we are commander.
Yeah.
So ngenkathi ekhomanda umoya wakhe, usezwe uyautshela ukuthi ingoba uNkulunkulu wenza 1 no 2.
Mhm.
Usethi kuDavid, uyena oxolela zonke izono zami.
Yes.
Uyena othethelela zonke izono zami. Ngenye indlela umoya wethu ufanele ube being connected with God.
Mm.
Our souls must be connected with God.
Yeah.
Yilokho nje ukuthi ukuhamba kwakho konke usuyothi noma ungasayithandazelanga into ivele izenzakalele ngoba your soul is connected with God. Your mind is connected with God. Mm-hmm. Your body is connected with God.
Yeah.
So uNkulunkulu mebheka wenza kahle, umenzela kahle khona izinto akuphi ungayicelanga.
Yeah.
Yilelozu nje lokuhlakanipha engilidlulisayo ukuthi mbonga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami makubonga igama lakho lakhe elingcwele.
Hallelujah. There was the word of wisdom and the word of God is the word of a prophecy. So ke lona azuleli esolibamba nje as from today up to next Sunday khona la emsakazweni wethu onamandla kakhulu kuloke uhlelo MUT interfaith nasoke sibani somsakazo esuke sikhona nje njalo ngesonto manje nje 10 siyangena ke sithi nje Lord ake khonje ngawe siyazendlala inhliziyo zethu masibe sobala phambi kwakho kuba sizwe nguwe. Nkosi ke kuhlukaniseke ihora leke leshumi nambili sinje Nkosi buyisela kuwena ke izintambo makwenzeke okuhle kulomlaleli nalomlaleli khuluma ukuphila ukhulume nje igunya usize nala ubona khona ukuthi ke kuyalekha unezele njengonkulunkulu oluthando njengonkulunkulu omgcinile uIsrael namanje osalibhekile ibandla lakhe ukuba ke ayingcwelisele lona azihlengele lona lisakhona ke la emhlabeni uthembekile kuNkulunkulu ukuthi ke asenzele lokho sicela kuthina nje ukuthi ke sicele ngokwentando kaNkulunkulu and intando kaNkulunkulu ukuthi sikwenze ucela kuba ukuthi ke sigxilile siholwa nangumoya oyingcwele sifune nje uNkulunkulu ukulunga kwakhe nakho konke ebesekene yakwazi ukuthi ke aneze noma mfuna nje uNkulunkulu uzithokozisa ngoJehova yena uthembekile ukuthi akwenzele ke okufiswa umphefumulo wa ngoba umphefumulo yona ngqekithi yona ke source yangempela iattractor ke yes ukuphila okukulo ke iwundlu siyambonga kuNkulunkulu ukuthi ke abazalwane bonke bebekhona ke belalele ke uhlela balaleli bonke siyambonga uNkulunkulu may God bless Jerusalem uNkulunkulu anisibekela nenzele ke okuhle till we meet again same time same place right here on MUT Radio Shape and on the future ukhulumileke lapho Pastor Ndwandwe anikeza ke izwi engifisa ukuthi ke nilibambisise azoliphinda nje meseke sithi khomo
Psalm 103 mm-hmm. bless the Lord oh my soul
yes
and all that is within me mm-hmm. must bless the mighty name
glory
amen
This is an MUT Radio podcast.